Blog Talk Radio.
Thank you.
Ganza nyakuganza ganza urunana nyarwanda ruharanira impinduka nyarwanda banyarwanda banyarwanda kazi rero nkuko mubyumva uyu munsi turi kuwa mbere no munsi kongera kugaruka kuri radio yanyu mukunda radio iteme ivugira ku munara wayo wa Europe nkuko bisanzwe rero mu kiganiro muri kumwe nanjye Umuhoza Benoît ufatanyije na mugenzi wanjye Aniceti Karege ntekereza ko ashobora kuba ari muri studio atwumva Aniceti niba uri muri studio wabona kanya noneho ugasuza abadukurikira tugatangira ikiganiro cyacu nyirizina uyu munsi kuwa mbere ikiganiro kandi abanyarwanda bari bamenyereye ko ari ikiganiro cy'iyobokamana na politike ariko uyu munsi harimo uburyo busa naho harimo kintu kitameze neza nk'iyobokamana na politike cyangwa se umuntu yagaruka ku kintu kitwa urwatubyaye twahisemo kugikora kugira ngo tubashe kufata uyu mwanya tugeze ku banyarwanda akarengane ndetse niba na ngombwa habe mu bugizi bwa neza bwo gukoresha umutima w'urukundo kugira ngo turebe ko abanyarwanda mu gihugu cyacu bakomeza kurwana n'igihe n'iminsi n'ibihe bitaboroheye ariko twizera neza yuko Imana izagira ikikora ndetse dufatanyije natwe ubwacu abanyarwanda. Aniceti niba unyumva muri studio tuguhaye ikaze kandi usuhuza abadukurikira.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Benoît. Nize kumeze neza aho ngaho i Paris. Dore
yego cyane meze neza Aniceti n'akazuba yego ndakumva cyane.
Ibyo bimaze kuba byiza abantu bamaze kugenda bajya hanze na COVID ibyemezo byari byarafashwe kuberayo birimo biragenda bisa n'ibigabanubukana ubwo rero nta cyatuma abantu batisanzura ku byerekera rero iki kiganiro nagira ngo ariko mbanze ngusuhuze na bagenzi bacu bari ku buhanga bw'ibyuma nsuhuze n'abandi twaba turi buhurire muri iki kiganiro nongere nsuhuze kandi bagenzi bacu bo mu runana nyarwanda ruharanira impinduka baba abayobozi baba abayoboke baba barukunda batararwinjiramo nubwo tukibategereje nsuhuze abanyarwanda bose muri rusange nsuhuze by'umwihariko abafite ibibazo baterwa n'ubutegetsi buriho duhereye ku bavandimwe Kangondo muri Kangondo bafite ibibazo ngira ngo abanyarwanda bose bamaze kumenyera ariko n'abandi bose ntibagiye imfungwa za politiki nka Karasira maze icyumweru atawe muri yombi idamangiye yasanzemo n'abandi bose abo bose rero turabihanganishije ariko icyo barunsabye ni ugusuhuza abantu mwese ndabashoboje nizera ko turi buze kugira ikiganiro cyiza urakoze cyane
nawe Aniceti Karege nkuko rero twabyijeje abanyarwanda ikiganiro cyanyu tuzajya tukibagezaho isamoya ariko habaye impinduka nabwo tukabibamenyesha turagira ngo rero tubwire abadukurikira yuko uyu munsi tubafitiye umutumirwa twatumiye bitewe n'iyo mpamvu Aniceti yarabaye nkugarukaho ni umutumirwa w'abanyarwanda bamaze iminsi bahohoterwa mu gihugu cy'u Rwanda umwe mu banyarwanda bamaze iminsi bahohoterwa mu Rwanda iyo tuvuze ihohoterwa ntabwo tuba tuvuga gusa agace cyangwa se akarere ni igihugu cyose muri rusange ihohoterwa nkuko mugenzi wanjye Aniceti abaye nkubigarukaho uyu munsi rero tubaza kugaruka Kangondo iyo tuvuze Kangondo haba ari Kangondo ya mbere n'iya kabiri aho abaturage bakomeje kubuzwa amahoro ariko babayeho mu buryo buruhije kandi uburyo bugoye cyane nkuko mubona umutwe w'inkuru mu by'ukuri urunana ruharanira impinduka nyarwanda arike rwagerageje kwegera abaturage ba Kangondo rubasha kubumva ariko noneho runabagenera inkunga mu by'ukuri itafite ikibamariye akaba ariyo mpamvu uyu munsi dushaka kumva uko babayeho n'uko bameze ariko no muri gahunda tuza kuganira none umwe mu bayobozi ba burunana nyarwanda ruharanira impinduka turi kumwe Aniceti Karege tumubaza gahunda yo gukomeza gufasha abanyarwanda bari mu gihugu hagati bafite ibibazo byinshi niba bizashoboka niba bizakunda sinzi uko bizagenda turagenda tubigarukaho ariko noneho mu ncamake uyu munsi turagerageza gusana bibanda ku bibazo bimwe na bimwe biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abadukurikiye rero banyarwanda banyarwanda kazi ikibazo cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri aho abantu benshi bakunze kwita izina Banyahe mu byukuri ni ikibazo cyatangiye mu mwaka w'2010 nyirango na karindwi niba nibuka neza ubu turi mu mwaka w'2021 nari mu kibazo cyaho kitarakemuka aho leta ikomeje ku umuntu yavuga ko ari ukwica uruzo mu bantu batuye muri kare ya karere niko tugiye kwibanda uyu munsi ntabwo rero turi butinda ariko turagerageza kuganira kuri iyo ngingo abanyarwanda batuye muri kare ya gace bahavanywe babwirwa yuko mu byukuri bazabaha ingurane bazabashakira aho bagomba kuyimurira heza ariko ibyarangiye bamwe bashoboye kubyemera abandi baranga biyambaza inkiko abandi bahura n'ubushobozi bwo kujya mu nkiko kuko basenyewe ntibahabwa ingurane zo kubasha nibura gutanga ikirego mu nkiko ibyo byose turagenda tubigarukaho tubaze n'umutumirwa wacu uko babayeho mu buzima mu by'ukuri bugayitse mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ibintu umuntu mu by'ukuri yavuga yuko ari ibintu biteye isoni kubona umunyarwanda yamburwa uburenganzira bwe mu gihugu cye akabaho nabi imbere y'abana yabyaye kandi yari yiteganyirije niba rero tutabatsindiye Aniseti ndagira ngo aka kanya mbite mpamagara umwe ndetse yamaze no kugera muri studio ndagira ngo mbabwire yuko muturwi muza kumvamo nimugire ngo wenda nizayeko zituruka hirya no hino ni kwa kunda abaturage babayeho hanze amajeri inyoni ziravuga kuryama kwabo biragoye reka mpamagare umuvandimwe Kanyarwanda Innocent turi kumwe muri studio muvandimwe Kanyarwanda muraho neza
muraho
nitwa Benoit yego muraho yego mugira kuki mwebwe n'imiryango yanyu aho ngaho mu Rwanda
ubwawe yacu gune nk'uko mwari mubivuze
yego
urabona tukimara gusenyerwa kwabayeho ubuzima bugoranye cyane
yego komeza turakumva
abenshi twari dutunzwe n'amazu yacu hari n'abapangayi batwishyura buri kwezi ayo ngayo akaba yadufashaga kwishyura mituweli akadufasha kwishyura abana amashuri ibyo byose rero bimaze kuviraho byahise ko biba ikibazo cy'uburyo abana bagomba kwiga cy'uburyo abana bagomba kurya cy'uburyo bagomba kwishyura abana mituweli mbega ibyo byose biba ikibazo igihe twaka kuze cyo kuba twatangira kurwana n'ibibazo byari bidushyikiye byo gusenyerwa haba hajemo na covid hakimara kuza covid twe twese kubihindura mu mirari kugeza n'iyi tariki n'uyu munsi ubwo tuvuganaho turacyafite ibibazo bidukomeye bitewe na rya senyerwa bigakubitiraho na covid
birumvikana murasenyewe mumaze gusenyerwa leta ibemereye yuko izabafasha kubacumbikishiriza mu mazu y'abaturage araho twagiye tubona abaturage bitotomba bavuga bati banyira amazu barimo baratwirukana mu mazu yabo kuko nta bwishyu leta irimo itanga byongeye kandi koko birumvikana umuntu ntiyaguha inzu ye narangiza nawe niyo yateganyaga kugira ngo ibashe kumutunga uyibemo numara kuyibamo igihe kigere cyo kwishyura buri cyo wishyura ukwezi kumwe kwa kabiri nyirizo byanze bikunze akeneye ko nawe hari ibibazo akemura by'umuryango we mwebwe mukirukanwa mu mazu mwajya kuri leta nayo ikababwira yuko izabafasha ibyo bibazo byose biragenda bibagwa hejuru mu mitwe yanyu uvuze n'ikibazo kirebana na covid yiyongereye yagize ingaruka zikomeye ku isi by'umwihariko noneho mwebwe mudafite amazu yase yanyu yasenywe na leta mu mitwe yanyu aka kanya iyo wirebye bwana Kanyarwanda ukareba abana bawe ukareba n'umugore wawe wumva umeze ute ugereranyije n'imyaka yo hambere igihe wari ufite iwawe
yewe ubundi byo kugize ukuntu umeze mvuze abandi mu kinyarwanda bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze tuhagaze urabona kuba mbere niyo nari kuba ndafite ahantu ndi gukora umubyizi wa buri munsi naratanga ngasanga umugore abapanga be bamwishyuye tubona ubwo ngubwo ntihagire ugasanga icyo gihe nta kibazo dufitanye ariko ho muri gusenya amazu nta mugore n'umugabo bacyubahana nta mugore n'umugabo bacyubahana kubera ko n'abana batese nta kintu gifite nako kazi nta kwabona ubwo rero ugasanga n'abana nabo bamenyereye kurya umugati mu gitondo bakabanyesheje icyo cyayi nabyo ntabyo bakibona aricara kugira ngo batese data byamugendekeye gute ariko icyiza ni uko byabaye abana benshi bakuze inzu bazi baherekeye izuba riza babireba nabo ubwo iyo babonye babuze amafaranga y'ishuri cyangwa bakabura amafaranga yo kurya bahita ko biduka ngo bati intandaro ni uko kwasinyiwe amazu n'ubundi data iyo iradushaka ibyo kubona kudutunga
ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye cyane tutarajya rero mu ngaruka n'ihungabana riri mu bana by'umwihariko abantu bafite ingo abantu bubatse murabizi uri umuntu w'umugabo wigeze kugira urugo rwawe ukabona urasenyewe umudamu wawe akaba ari aho ufite abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu batangiye kujarajara nagiye numva harimo n'abagenda basembereza abana babo ukumva umwana wawe w'umukobwa yasemberejwe ahantu ndagira ngo mbibwire abanyarwanda badukurikiye bumva bagira impuhwe bumva bagomba kugira ikintu bagomba gukora iyo ugomba gukora si no kuvuga ngo uratanga impuruza mukumva abagabo bataka bafite aho bakomoka bari bafite aho bava ariko uyu munsi barimo bararira bwana kanyarwanda twumvise yuko cyangwa se nge ukubwira ibi ngibi namaze kumenya yuko urunana ruharanira impinduka nyarwanda hari bamwe muri mwebwe bashoboye gufashwa bakishyurirwa mituweli bagahabwa abana bagashobora kubona amakayi abandi bagashobora kwishyurirwa udufaranga duke dushoboka ndetse wenda n'utwenda tw'ishuri simbizi uraza kutubwira ndetse hakaba harashobotse n'uburyo bumwe bwo kugaburira abaturage bakeya bashobotse ariko bake cyane ugereranyije n'ikibazo ukuntu giteye icyo kintu ari nacyo wenda wowe ubwa wabuze uti ndashaka gushima turaza kugenda tunabigarukaho n'ibibazo mufite iki cyo kuba mwumva abantu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari hanze bafata icyemezo cyo kuvuga bati reka turebe ukuntu twumva abaturage bahangayitse bafite ibibazo nibura tubagenera inkunga nawe kanyarwanda wowe ubwa wakiyitikira wambwiye uti ndumva aricyo nabivugaho icyo cyo wakivugaho iki noneho dukomeza n'ikiganiro cyacu nze no kuza kubaza mugenzi wacu turi kumwe muri studio
kivugaho icya mbere ni ukubanza gushimira urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda kubera ko burya umuntu uguhaye icyo kurya akakwishyurira mitiweli akakugurira amakayi y'abana akakugurira inifomo y'abana akakugurira ibikapu by'abana akakugurira amakaramu uwo muntu niwo gushimirwa ni ukubugirizwa imvune ugakomerwa amashyi kuko uwo muntu aba agutabaye cyane mitiweli burya umuntu uguhaye mitiweli iriruta n'imifuka ijana y'umuceri ati mbivugiye iki kubera ko mitiweli icyo gihe ntabwo uba ugihangayika ngo umwana narwara azivuza ate ntabwo uba ugihangayika ngo atese ndamutse aguye mpanuka mu nzira nakwivuza ate ubungubu aho umuntu yicaye yishimye yidunda avuga ngo ati mu gihe abandi bazaba bari kuvuga ngo ati mitiweli irava ate njye yanjye yarishyuwe niyo mpamvu nkunda gushimira abanyarwanda bafite umutima utarara bakomeze bawugire badutabare bamenye ko twahangayitse bitewe n'ishimirwa bigakubitaho n'iyo kovide
cyane rwose mu by'ukuri ndagira ngo abadukurikiye hirya no hino banyarwandakazi gutabara abaturage bahangayitse ntabwo bisaba ko mubanza guca mu runana nyarwanda ruharanira impinduka kangondo ya mbere n'iya kabiri baranyagirwa barahangayitse barabuzwa hepfo na haruguru biriya mubona bajya mu manza n'abavoka babo baba bashaka amafaranga kugira ngo babashe gukora imanza babashe gukora kariya kazi kabo neza ubutabazi ntibigusaba kugira ngo ubashe guca mu runana nyarwanda ruharanira impinduka kugira ngo ubashe kumva akarengane k'abariya abaturage gusa nawe ubwawe ku giti cyawe wakora ibishoboka kugira ngo bariya abaturage bagira ikize bumve ko bafite bene wabo b'abanyarwanda nubwo leta ikomeje kubahemukira ibambura ibyabo ibatesha agaciro kugeza naho ibabuza kugira ngo babashe kuvugana n'abantu bafite inshingano mu burenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se kuvugana n'itangazamakuru ryigenga. Ibi bintu turabihamagarira abanyarwanda bose aho bava bakagera kugira ngo bano bantu babashe kugira agaciro, sibo bonyine kuko igihugu cyose kirugarijwe. Ndaje mbibaze mugenzi wa Nyaniseti, umwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Nkiri kuri iki kintu kanyarwanda, nabonye abamama nahoze numva za audio zishima abamama twagomba kubahamagara muri iki kiganiro, ariko ntabwo ari ngombwa kuko ni ikiganiro kitari butinde cyane, wenda tuzafata umwanya wo kubavugisha nabo ku kindi kundi mwanya. Uganira na bari abagenzi bawe, bamwe mu bantu bashobora kuba barabonye iriya nkunga mu by'ukuri itagize icyo ikiza, wenda rimwe umuntu ashobora kubona umwana yishimye cyangwa agaseka. Nagiye mbona abantu bitwaje batwaye udufuka twa kawunga tw'umuceri ku magare, abamama bishimye, abandi abantu ubona ko baseka. Bari abamama bo muba muri kumwe inshuro nyinshi muri ibyo bibazo bitandukanye, aho mujya kubaza ibibazo byanyu, aho mujya gutakamba, bamaze bo kubona kare akantu kabagezo, reka nkita akantu kuko kukita ikintu cyo ntibishoboka. Bo ubutumwa bashobora kuba baguhaye kuri icyo kintu cyo urakivuga y'ikibwana kanyarwanda?
Ubutumwa ntabwo ndi nubwo kubashimira kubera ko ibyo mwana isa yicaye umwana arimo ari guseka niyo umuceri arya niyo gahunga, umwana barambwiye ngo uzababwire ngo mwarakoze cyane. Abana bo barashimye barashimara bati mwarakoze, muzahorane umutima utabara.
Yakoze cyane
umwana kwabonye icyo kurya, akabona n'ayo makayi, akabona n'ayo makaramu, byari bimunejeje cyane kuko yamushyize mu buzima bwiza. Nabya bindi by'ihungabana hari igihe ababyibagiwe bikataba bisa n'ababyeyi hirya ku ruhande, yabyuka akabona wa muceri uri mu nzu, akabyuka akabona ya gahunga iri mu nzu. Ikibazo yari afite gisa naho cyo kigiye hirya ku ruhande avuga ngo ati hari abantu Imana yakoreyemo badutabaye, ndetse hirya n'ejo bashobora kongera kudutabara.
Ibyo ni ibitekerezo by'umubyeyi areba abana akumva uko ababyeyi bagenzi be bashobora kuba batekereza cyangwa uko bashobora kuba bavuga. Nibyo kandi ko kwibonye umwana abashije gufata ifunguro umubyeyi ukabona araryamye arasinziriye, niyo ufite ibitekerezo utekereza ku ruhande ariko ufite na cya kizere cyiza yuko nibura wa mwana wawe aryamye iryo joro. Imana ihabwa icyubahiro ku bantu bose bagize icyo bakora. Reka ngaruke kuri mugenzi wanjye Aniseti, urumwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Mu by'ukuri twagiye twumva za audio nyinshi z'abantu bishima, tubona za video z'abaturage bishima ku gikorwa mwakoze nk'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Ndetse iyo umuntu akurikiye asanga mufite umushinga munini cyane wo kugerageza gufasha abantu bafite ibibazo cyane. Aha nahera ku mushinga w'umuntu mu bantu, nubwo mu by'ukuri watangiye urunana nyarwanda ruri inyuma yarwo ariko ukaba umaze kwaguka ufite abawukurikira ku giti cyabo, uyu mushinga w'umuntu mu bantu urimwo mugenzi wacu Tabita Gwiza, ari we ntekereza ko ashinzwe ibyo bikorwa by'ubutabazi hirya no hino ku isi n'u Rwanda rurimo. Abaturage hirya no hino bagiye bashima urunana nyarwanda ko rurimo rugenda rufasha abantu bahangayitse bafite ibibazo. Uyu munsi tumva yuko mufite gahunda yo gutabara abanyarwanda no mu Rwanda hagati mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aniseti Karege, umushinga wanyu wo gufasha abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda miliyoni 12 zifite ibibazo, uyu mushinga urabona muzawushobora bwa Aniseti Karege?
Urakoze cyane muvandimwe Benwa. Nagira ngo mbanze nshimire nanone bwana Innocent Kanyarwanda witabiri iki kiganiro n'ubutumwa amaze gutanga, avuze amagambo akora abantu ku mutima. Hari byo gushimira ariko icyo yahereyeho ni ukugaragaza akababaro ke na bagenzi be, cyane cyane kuba abantu bigeze kuba bifite burya muri Kigali ufite inzu ukodesha uba ufite uko uhagaze, ntabwo ari abantu bose babishobora. Kugira ngo rero abantu bose noneho bari bafite ubwo buryo bafasha n'abandi kubona icumbi nabo kugira ngo babone icyo binjiza mu mufuka, hanyuma inyangabira zikaza zikabasengera ku bintu by'amaherere n'ibintu bibabaje cyane. Rero Kanyarwanda na bagenzi be nongeye kubihanganisha. Hanyuma uvuze by'umushinga nagira ngo ko wari uvuze Tabitha Gwiza, nahoze numva ikiganiro ejo yagiranye n'abantu bari mu nkambi, ari witwa Mikayela hari numva niba ntibeshye niko yitwa, yavugaga ibibazo bye. Yatangiye avuga ukuntu yahunze ava mu Rwanda ko 94 aragenda agera Congo Brazzaville, avuga uburyo babayeho, avuga uburyo babonye ibyangombwa barangiza bakabyamburwa kandi bigizwemo uruhare na ambasade ya Leta y'u Rwanda iri Brazzaville. Kabarro ke kose akagaragaza yuko HCR yagakoze kubera ko hari igitutu Leta y'u Rwanda yashyizeho binyuze muri ambasade. Ubwo rero hari abantu wenda bo muri Leta, niyo mpamvu uvuze ibyo bavuga bati ubundi murinda kubabarira hanze mwatashye iwanyu, ariko noneho tugize mu Rwanda ndani imbere wumve abo bantu ba Kangondo ya mbere n'iya kabiri ko babayeho. Ibibazo ni nka bya bindi nk'iby'abari mu nkambi, kuko nabo bararara Rwantambi kandi bari bafite uko babayeho kubera ba bandi batuma ambasade y'i Brazzaville ngo igiye guhungita abanyarwanda bari hanze, ni nabo bagaruka mu banyarwanda bari imbere bakabamerera nabo. Ibyo rero ni ibibazo abantu babona, ntabwo ari abo mu runana nyarwanda rurana impinduka gusa, abanyarwanda bose barabibona. Hari ababivuga cyane cyane abari hanze kubera ko wenda bafite aho bavugira, ariko abari mu gihugu nabo barabibona wenda bagaceceka. Utinyutse kubyamagana agafatirwa ibyemezo nka biriya bafatiye Karasira ejo bundi, mbese urumva ni ibibazo. Twebwe rero mu runana nk'uko twitwa urunana ruharanira impinduka, icyaduhagurukije ni ukugira ngo duhindure ibintu, dukore ku buryo politiki y'igihugu, ubuyobozi bw'igihugu buberaho kurengera abaturage aho kugira ngo rubabangamire. Ariko nubwo turi abanyapolitiki dushaka guhindura ibintu, ntabwo wabona abantu bababaye gutyo ngo uceceke. Nubwo nta mikoro dufite, nta buje dufite yo gufasha abantu ngo byakoroha cyane hari, ariko turatabaza tuvuze induru. Urya intwaro ya mbere y'umunyapolitiki na n'umunwa, ni umunwa usize abanyarwanda bifata nabi ngo umuntu w'ubugambo ariko abanyapolitiki n'abanyabugambo, byo abantu bagomba kubyumva gutyo. N'umunwa niyo ntwaro yacu ya mbere. Abo bavandimwe ba Kangondo icyabonetse ni uko twatebye uko tusakuza tukabwira abantu babugira neza bakagira, wenda ntibihagije. Tuzakomeza tubaze abandi bose babishoboye. Ari nayo mpamvu nshima ubutumwa we wari utanze Benwa uvuga uti ntabwo ari ngombwa kunyura mu runana nyarwanda, umuntu wese ubishoboye. Sinumvura ahubwo yaba na byiza yaho byashobokaga abantu bose bari hanze, cyane cyane ndabwira bari hanze ariko n'abari mu gihugu babishoboye, tukareba uburyo dukora ikintu duhuriyeho ku buryo abo bantu batakwicwa n'inzara. Hari uburyo bwo gushyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda kugira ngo basubize uburenganzira bwabo, ibyo byo ni ihame, ni ibintu bya ngombwa. Cyane cyane rwose nagira ngo tuzarebe n'ukuntu uriya mugabo witwa niba ari Denis Karera, noneho ngira ngo niwe ufite uwo mushinga wasenya abo bantu, nubwo tuzi yuko hari abamuri inyuma, ariko nawe agomba kumva yuko ibintu arimo, inzira arimo ari ukubangamira uburenganzira bw'abaturage, kandi n'abandi baturage wenda batari aba Kangondo bagombye kugira uruhare mu kumwumvisha yuko ibyo akora abangamiye abantu. Ubwo rero uwo nguwo twagombye kumushyiraho igitutu, kandi nizera yuko tuzabishobora tugashyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda. Nubwo mbona bari inumva, ariko ntabwo twaterera agati mu ryinyo ngo tubihorere, tugomba guhora tubashyiraho igitutu kugira ngo abo bantu basubize uburenganzira bwabo. Ariko rero igihe bitarashoboka cyangwa igihe tutarashobora guhindura ibintu, kuko buriya butegetsi bugomba kuvaho, kugira ngo dushireho ubutegetsi bwubaha uburenganzira bw'abaturage igihe ibyo byose bitarashoboka nagira ngo nsaba abantu bose de bonne volonté abagira neza abafite umutima utaba bose ko rwose bakwishyira hamwe aho bari mu Bubiligi mu Budage muri Afurika y'Epfo ahandi hose bakishyira hamwe bakagira ikintu bagenera abo bantu abavandimwe bakangondo abatazabona uko bishyiraho bazakunyureho Benwa cyangwa banyure kuri Tabita azababwira aho banyuza ubwo bufasha bwabo ariko abo bavandimwe bumve ko turi kumwe kandi yuko tutazabatererana rero ntabwo kwarebera gusa nubwo twebwe ari politiki dukora ariko nta nubwo bavuga ngo ngiye gukora politiki ubona abantu bababaye ngo hanyuma uceceke gusa ngo mwihangane ngo ibintu bizahinduka no abo bantu bafashe dabo hanyuma ibintu uzabihindura inyuma Benwa urakoze ndumva narondogoye aha ariko ni icyo ngicyo nagusubiza urakoze cyane
akoze cyane Anifeti Karenge ko ufite ubushake bwo kuvuga kandi ukageza kuri ijwi ryawe kugira ngo abaturage b'u Rwanda kaga nibura bumve iyo mpanda yawe bumve ko nibura hari umuntu urimo ubahumuriza turacyari kumwe rero na Kanyarwanda muri studio kandi murabyumva iwabo amasaha arakuze abantu babahangayitse hari n'igihe ushobora gusanga amashanyarazi yagiye wena nta nayafite mu nzu hari n'igihe ushobora gusanga byabaye ngombwa ko yenda kwasa kujya gushaka ahantu hari connection nziza reka mye ijambo Kanyarwanda bwana Kanyarwanda uracyari kumwe natwe turabizi yuko iwanyu ubu ngubu ni nijoro ahantu herereye wenda wagiye gushaka aho uhagarara kugira ngo ubone ko twabasha kuvugana neza bwana Kanyarwanda umaze kumva ijambo ry'umwe mu banyamuryango b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka akaba n'umwe mu bayobozi bafata ibyemezo wowe ufite icyo ushobora kuba ushaka kubwira abanyarwanda ushobora kuba ufite ijambo ushaka kugira icyo ugeza ku batwumva cyangwa bazagukurikira iminsi iri imbere na leta y'u Rwanda ubwayo kuko ndabizi ko irimo ikurikira kandi izakomeza gukurikira ufite byinshi ushaka kugira icyo uvuga umwanya n'uwawe bwana Kanyarwanda nushaka kudusezere nushaka kukomezanye natwe n'uburenganzira bwawe jambo ni ryawe
urabona icya mbere nda umaze gusenyera umuntu bakabaye
hari akabazo ka connection wari utangiye kuvuga ngo niba usenyeye umuntu bihita bisa naho bicikaho gatoya wakomereza aho wari utangiye uvuga uti niba usenyeye umuntu none ubu turakumva nicyo cya kibazo cy'iwacu ego komeza niba usenyeye umuntu hari ukuntu byakomeje gucika usa naho ushaka kubwira leta ariko ijwi ryawe niryumvikanye uko bikwiye ongera usubiremo tufite ikibazo cya connection na Kanyarwanda kandi imbere byari bimeze neza wari utangiye uvuga uti niba usenyeye umuntu komeza
niba usenyeye umuntu wakaraye usubira mu kanya gatoya kuko namusenyeye yarabagiwe ngo abana be biga abishyura mitiweli ngo barya neza bawukeye cya mu gitondo ubu akaba ntabyo bakibona kandi naramushenye mba kumwifuriza ineza ubundi wabayeho gute wakaba usubira inyuma ukajya kure uko abayeho ariko igihe udasubiye inyuma icyo gihe ntabwo uba waramwifurije neza ahubwo uba ubaye nk'aho wamujugunye ubundi uvuze ngo ati ndi leta leta ndi umubyeyi nta mubyeyi wakabaye atererana umwana we nta mubyeyi wakabaye ajugunya umwana ntamenye uko abantu be babayeho none ikintu nsaba nimba uwo witwa umubyeyi nta kintu akumariye ntiyakabaye abuza n'abakabaye bashaka kugufasha cyangwa ngo yumve nimba hari uwagufashije ngo abibone nabi nimba umuntu agufashije ibyo kurya akagufasha mitiweli akagufasha kugura amakayi y'abana ahubwo umuntu leta nawe akabaye imushimira yakabaye imushimira ikavuga ngo ati ngo umuntu yakozeho twanamenye gukora cyakabaza uriya no hakosha tamushimiye ngi kuvuna cyane gakanyarwanda n'ahagaze kumagura bimushimira n'abavandimwe bane nabo mushimira kandi iteka byo bazahora bagira umutima kudutabara turaremerewe kwahuye n'ihungabana bakubitaho covid ubungubu kurya ni ikibazo abenshi usanga barya rimwe ku munsi bitewe nuko aho bakoraga amafaranga ari kutugaburira aho twakoraga amafaranga yo kugira ngo turye hakiriho n'akazi kamahangaha kubera ingaruka za covid n'akazi karabuze n'akazi kakiriho abagabo kuso abandi birirwa bakina amakarita abandi birirwa mbega mu birirwa bakatakata bakora n'akazi urumva ni ikibazo muri usanzwe icyo gihe bifite imitungo ye bifite imitungo ye uriho neza ariko wa wundi wari utunzwe n'ibiraka bya buri munsi n'ibiraka kubitaho no gusenyerwa byabaye ibibazo biremereye abo bantu none nje nkabasaba aho bantu bafite umutima utabara bakomeze badufashe bakomeze batumenyere abana ko bagomba kujya kwiga bakomeze mbega bakomeze batube hafi wenda bakomeze batube hafi nibatabonera ibihembo byinshi bazabibona no mu ijuru kubera ko imana iracyariho imana iracyariho ntabwo imana yadutaye nubwo umuntu yibyaho barakwitubuye ariko imana ntibikujugunye ugusenya ikakujugunye ariko imana ntibikujugunye imana niyigenda igakora muri abo bantu igakora umuntu uri muri amerika igakora umuntu uri mu burayi igakora umuntu uri mu bufaransa akamenya ko turiya muntu wamwohereza n'iyi gahunga wamwohereza n'uyu muceri wamwohereza n'aya makayi ibyo bintu bikamugeraho ubu ndicaye ubundi kubirya nkongera nkiyongera
akabazo kamwe mbere y'uko usoza utumye nka kubaza akenshi leta y'u Rwanda ivuga yuko abantu bari hanze bakora politike yo gushaka impinduka mu gihugu ari abanzi b'u Rwanda uyu munsi umuntu ashobora kwihisha wenda mu mutaka wo gushaka kugira ngo yigaragaze nko ashaka gukora politike nziza kandi wenda ari umubisha kuko birashoboka ariko none reka dusubire inyuma tuvuge kuri iki kintu inkunga urayishima ukwingana urayishima kandi ukavuga uti ndayifata neza nkongera nka niyongeza wenda ejo izashira cyangwa hazaba habonetse indi tubyizere kuko wanemeje ko imana iriho kandi reba muvandi kanyarwanda ufata inkunga y'abantu bo muri opozisiyo bo hanze wowe na bagenzi bawe mwayifashe mwumva mwisanzuye mudafite imbereka yo ko iburyo ni bumoso wenda abantu bashobora kuvuga ati biriya bintu bivuye muri ba bantu batavuga rumwe na leta ku buryo nibaza ko agize akabazo ka connection ariko aragaruka uko byagenda uko ariko kose nibaza ko agaruka ya ndabona ugarute nagira ngo ubaze wowe na bagenzi bawe iyo nkunga ivuye mu banyarwanda batavuga rumwe n'u Rwanda bari hanze yabagobotse ikabafasha mwabonye mituweli kandi mituweli yije iba yunganira leta no kuba mushoboye kuba abana bashoboye kwiga no kuvuga ko mu by'ukuri mwunganiye leta kuba uyu munsi mushoboye kuba muriye mwunganiye leta ku rundi ruhande leta ikadufata nk'aho dushobora kuba turi abanzi b'igihugu ku ruhande rwawe wakiriye nkunga wayakiriye wumva ufite ubwoba ku buryo wumva ko leta ishobora kuba imenye ko wayakiriye byakugiraho ingaruka
buriya aho nagira ubwoba kereka atari inkunga y'ibyo kurya ariko umuntu inkunga ntakwemera ni inkunga y'amasasu yose mu mugore inkunga sinayemera kuko icyo gihe narangiye guhangana na leta ariko inkunga y'icyo kurya inkunga yo kwishyura mituweli inkunga yo kugurira abana amakayi inkunga yo kwishyura umwana minerivare kandi ibyo bikaba byarabaye ntabwo iyo nkunga nayanga inkunga mbi natanga ntiyanteranye n'ubutegetsi mbi yose sinayemera ariko inkunga y'ibyo kurya inkunga y'ibyo kurya inkunga y'ibyo kunywa kuko n'iyo leta nayo ibifite yarimba ariko igihe itabimpaye akagenda ibimpereza ntabwo nabyanga kereka mbwira ibigirira nabi leta urimo ibyo sinarene kandi nawe n'uyitanga ntabwo itanga ariko ambiye ayitanga ari neza yifuriza abanyarwanda ntabwo ayitanga ari neza yifuriza abanyarwanda icyabarimbura oya nanjye ari ikirimbura abanyarwanda sinakemera niyo nkunga ntangiye kuyakirira aho nsenyirwa ntarasenyirwa ntabwo nashoboraga kuba nayisaba ubyumva ntabyumve nabi inkunga nahawe ni ibyo kurya inkunga nahawe ni mituweli ni minerivari y'abana ni ayo makayi ntabwo nahawe inkunga yo gukora kiriho
urakoze cyane bwana Kanyarwanda ndibaza yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo gikurikira kino kiganiro kandi abazanagikurikira bumve ko umunyarwanda akwiye kubaho yishimira umunyarwanda mugenzi we umunyarwanda ntakwiye kubaho kubera kubangamira mugenzi we ndagira ngo nongere nibutse leta
nabaza akabazo gatoya uwo muvandimwe nagira ngo mubaze gusa kantu gatoya aho bigeze niba hari imishyikirano bagira na leta kuko hari imaze iminsi wabisobanuye habanje minisitiri ikaboneka haza minisitiri ishyaka ubungubu hari minisitiri Gatabazi ese hari yavuze ko batakibegera byo yabisobanuye ariko se mwebwe bwana Kanyarwanda hari uburyo mugihanyegeza kugira ngo murebe nibura niba babumva muhabwa izo ngurane muhabwa uburenganzira bwanyu muri rusange hari abayobozi b'igihugu cyane cyane abo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mushobora kuba mufitanye ibintu bimeze nk'ibiganiro cyangwa imishyikirano cyangwa batereye iyo barashaka gushyiraho ibintu by'agatuza gusa kugira ngo bizarangire ikibazo kisarangire gutyo sinzi niba ikibazo cyanjye cyumvikana
bageze mu nkiko barabihagarika noneho batora ababaha abagomba guhagararira umujyi wa Kigali baje kuza kumvikana n'abo baturage bari bagiye mu nkiko nanisa baracyari kumvikana kugira ngo abanyuma bagiye uyu munsi noneho babanze bumve ibitekerezo by'abaturage bagiye mu nkiko nibamara kubyumva babyegeranye hasigaye barebe bagombwa imbara ayo mafaranga cyangwa imbara amaso uretse ko n'umubyeyi wabwira ntabwo amafaranga
komeje yego komeza waruvuze ko uretse n'ibyo bababwira noneho dusa naho tukubuze gatoya ntabwo byumvikanye
ibyo ubu umuhuza ibyo bari kumuhuza washyizweho n'urukiko araza abaza buri muntu umutungo we uburyo yanganaga akamubaza n'ibyo yakoraga muri wa mutungo we akamubaza n'icyo yifuza kugeza iyi saha asaba leta ariko mu byo urebye n'umubyeyi agezeho baracyatsimbaraye ku mazu ambo abaturage baragatsimbaraye ku mafaranga ubwo umuhuza na leta nibo bazafata ibyo bakuri mu baturage babiganireho bamara kubiganiraho basigaye bafata umwanzuro w'icyo bagomba kuzahirira bari abaturage imbara amazu cyangwa imbara amafaranga naho ngaho bigeze
wenda ikindi nakongeraho ni uko ikibazo cya Kangondo ya mbere n'iya kabiri hari ahantu bakunze kwita abantu yahe abaturage bose ntabwo ariko bari muri zi na Kibiraro na Kibiraro harya ya mbere na kabiri ibintu nk'ibyo ikibazo cy'abari abantu ntabwo mu by'ukuri abantu bose bari mu nkiko hari bamwe bagiye mu nkiko hari abandi batashoboye kujya mu nkiko hari n'abandi bemeye amacumbi leta yabahaye hari ikibazo rero mu by'ukuri cy'ahari ahantu cyabaye isobe ari naho usanga leta yo ishakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibumvishe ko ibyo yabageneye ari byo bagomba gufata biracyari ibibazo na Kanyarwanda ari mu bantu bashobora kuba bakeneye ingurane ariko atari mu rukiko ashakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ikibazo cye cyumvikane. Afite hari ibibazo kangondo na za kibiraro hari nk'uko bitubwiye bikomeye cyane, ariko nubwo ibyo bibazo bihari abaturage basenywe bafite inzara, bafite inzara. Ndibaza ko tuza kugenda tubigaruka. Ariseti wenda hari ikindi washaka kongera kubyo washaka kumubaza, kuko turashaka kumureka akavaherereye, kuko aho atuye nta connection ihagije ihari kandi mu Rwanda ububurishe. Niba hari ikindi washaka kongera kuri icyo ngicyo noneho tugakomeza ikiganiro cyacu kuko nikiri butinde.
Oya na ako kabazo konyine ahubwo ugize neza ku kubisobanura. Na wancu ampaye ikibazo cyumvikana cyuko hari umuhuza washyizweho n'urukiko, ahubwo bitumye ntekereza hari urwego rwashyizweho na leta mu nzego za leta rwitwa umuvunyi. Kiriya kibazo ubundi cyari icy'umuvunyi mbere ya byose, mbere yo kubijya no mu nkiko, kuko ubundi kugira ngo umuntu ajye mu nkiko ibintu nka biriya byagombye kubanza ku muvunyi. Umuvunyi rero urumva ku rwego ntacyo rukimaze, rugombye kwivugurura cyangwa se rukabaho narwo. Naho ubundi ndamushimiye igisubizo ampaye cyane kinyuze. Urakoze.
Nakoze cyane. Bo nari ngivuga rero ku buryo leta y'u Rwanda irimo kurikirana abantu bashobora kuba batavuga rumwe na leta, ikababuza amahoro ngo barimo bibi umwuka mubi, barimo baragira gute, kuko ikibazo cya kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse na kibiraro n'ahandi hirya mu Rwanda ibibazo bihari ntago bikomoka kuri opposition. Ibibazo bihari mu Rwanda bikomoka kuba leta itarashoboye kubikemura ngo ibonere igisubizo. Ni nawo havuka za opposition, kuko nabo banyarwanda bararakara bikaba ngombwa yuko biyopoza kuri leta. Leta nta kindi igomba gukora usibye kubumva. Natwe rero ntabwo tugiye kangondo kugira ngo tujyaze umusaruro mubi leta yakoze, ahubwo turi kangondo kugira ngo tubashe kwikorera natwe bimwe mu bituremereye cyangwa se bimwe mu biremereye abaturage, natwe tugerageze kugira icyo tubikoraho. Tubashije rero nubwo twavuga ko dufashije leta, ariko leta turanayirwanya kugira ngo ihindure ibintu abaturage bishyire bizane mu gihugu cyabo, babone ibyo bakeneye. Niba ugiye kwimura umuturage umuvana ahantu wumva yuko mbyukuri aho hantu hakeneye, muhi ibihwanye n'ibyo umuturage cyangwa n'itegeko nshinga ry'igihugu rivuga. Ubwo rero byumvikane neza yuko urunana nyarwanda ruhananira impinduka, rwifuza yuko ibintu bigomba guhinduka kandi abaturage b'u Rwanda bakabaho uko bifuza mu bushobozi bwabo. Bwana Kanyarwanda rero twabanye cyane, twakomeje kugirana ibiganiro birebire, twaganiriye mu by'ukuri mu ncamake, ariko message yumvikanye. Wende n'ikindi gihe tuzongera kugukenera ndetse na bagenzi bawe. Wende usoza hari icyo waba wibagiwe noneho usezere, turebe wenda uko twakurekana ujye kwiruhukira.
Bazahorane umutima utabara kandi Imana ibarera hafi. Murakoze cyane.
Nakoze cyane, Imana nawe ikugirire neza kandi ubutumwa bwawe burumvikanye. Ndatekereza ko Anicetti azabugeza ahagomba kuba hakwiye. Nawe udusurize bagenzi bawe, ubabwire uti mukomere mwihangane kandi turi kumwe. Ndanatekereza yuko mu minsi iri imbere tuzakomeza kuba turi kumwe tufasha uko dushoboye. Nibaza ko ari uko bimeze, ubabwire yuko turi kumwe rwose. Kandi ndibaza yuko ukubabara kwanyu nubwo tutakwikorera uko kwakabaye, ariko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo nibura umwana abashe kwiga, nibura umwana abashe kubona amafunguro uko dushobojwe. Imana rero kugire neza, ngaho urara haryana, umugoroba mwiza. Imana ibagire neza iwanyu. Ya noneho rero Anicetti Karege, nk'uko uyumva ikiganiro cyacu twaganiraga na mugenzi wacu guherereye Kigali, umuvandimwe wacu Kanyarwanda Inosa, tubashije kumva ibyo atubwiye bikomoka mu bitekerezo byanyu n'ubufasha bwanyu. Icyo wenda nakongeraho andaza no kugaruka gatoya nkubaza ikindi, nuko nyuma yo gufasha bariya abaturage ba Kangondo na Kibiraro nkuko muvandimwe yabivuze nubwo ubufasha butagiye nkuko bukwiye twagiye tubona amafoto y'abantu barimo bafata izo mfashanyo inkunga zabo aniseti ndatekereza yuko umushinga wo gufasha abanyarwanda mu Rwanda ushobora kuba umaze kuba munini ku buryo nejo tuzajya kumva twumve abandi baturage bo mu ntara zitandukanye bashimira urunana nyarwanda ruharanira impinduka kuri urimo rukora ibishoboka byose kugira ngo rubagoboke natangiye mvuga yuko byatangiye muri za Mozambique muri za Malawi muri za Kenya muri za Uganda impunzi none ubu ngubu mugeze mu Rwanda biravugwa yuko hari abaturage bandi ubu murimo mwigaho kugira ngo murebe ukuntu mwabafasha nabo bazagaruka kuri radio basobanura uburyo mwabagezeho mwanabafashije ariko uriya muvandimwe hari ikintu avuze ati mwaradufashije muduha ibitunga abana bacu mu by'ukuri abantu nkamwe ntihabwo leta yari ikwiye kubafata nabi iyo mukora igikorwa nk'iki ngiki kuko nigeze kubona amafoto mwakoresheje mugerageza gutunganya ikiganiro kuri YouTube hari abo mwashoboye guhisha amaso yabo bivuze yuko leta y'u Rwanda ubufasha mushobora gufasha abaturage b'u Rwanda nk'uko yabivuze ati biryo ntabwo ari amasasu bishobora kumvikana yuko leta yabifata nabi ani se turanyumva
ebe ntwa urakoze yego ndakumva urakoze cyane kuba leta yabifata nabi ntabwo byantungura ntabwo byantungura kuko tuzi miterere ya buriya butegetsi tuzi yuko tifuriza ikiza abanyarwanda kuba rero wowe wavuga uti reka aho umwanda niwe mbafashe iyo nyine nko kubirwanya nkuko bisanzwe ariko nanone ukibaza utese tuzagendera kw'ibyo tuvuge ngo leta ntabwo bishaka tuvuge ngo ntabwo bifuza yuko abanyarwanda babaho nawe tekereza nawe ari umuvandimwe wawe kuko ubu ngubu abanyarwanda baba hanze bohereza amafaranga igihe cyose bohereza abavandimwe babo abarihira abana amashuri bubaka amazu yasenyutse cyangwa se bashaka kuvugurura abafasha mu buryo bwo kubaho busanzwe abo ngabo barahari bakira amafaranga aturutse hanze kandi leta ntibibona ikibazo rero ahangaha tubonamo kuko ari ikibazo cya politiki kuko yo uko yo yakoze igamije kubababara umva ni igikorwa cya politiki y'ubugome niba rero ugiye ukavuga uti icyo kibazo ngiye kureba icyo nunganira abo bantu bagifite nawe ubwawe nyine ikwatake uvuga ati wowe urafanya gahunda za leta ariko ni gahunda mbi niba ari gahunda mbi ngewe ntabwo nzazishyigikira ariko kandi nanone twibuke ko agiye kuba umunyedini sindi pasitori sindi padiri twibuke yuko twese abenshi dufite aho dusengera amadini yacu atwumvisha yuko iyo ufite ikibazo iyo ufite ikibazo nako iyo ubonye umuntu ufite ikibazo ufite inshingano zo kumutabara rero atari n'amadini umuntu nk'umuntu iyo ubonye umuntu ufite ikibazo uramutabara izo ni inshingano zacu bariya abantu rero ntabwo tugomba kubaterana marere zuma ubushobozi buba bukeya ntabwo tubasha kubona uburyo buhagije kugira ngo tubagoboke ariko bariya abantu bose leta ikenesha ibishaka mwumvise umugabo Karasira arimo arazira ko ngo yabonye imfashanyo ubu ngubu byabaye icyaha bariya nabo nibamenya yuko bafashijwe bizaba icyaha ngo bakorana n'abantu barwanya gahunda za leta ariko ibyo ni inshingano z'abantu nk'abantu z'abanyarwanda umuntu nyamuntu ntabwo ashobora kubona umuntu ashonje ngo amuceho atamufungurira twebwe rero ni muri urwo rwego tubikora nkuko nahoze mbivuga mu kanya turashaka uburyo twahindura ibintu abaturage akabaho bisanzuye bakabaho mu buryo leta ibafashaho kugira ngo ibakeneshe ariko igihe bitarahinduka ntabwo tuzareka ngo abantu bababare tubareba rero bazabifata nabi ariko ntabwo tuzahagarara kuko twumva ari inshingano zacu daporo nk'abanyarwanda nako mbere na mbere nk'abantu ekwiyansuite nk'abanyarwanda uko dufite inshingano zo gufashanya turi abavandimwe kandi ubuvandimwe bugaragarira muri icyo ngicyo urakoze
cyane Aniseti Karege iki kiganiro rero ntabwo kiri butinde ni ikiganiro twumva kitagombye kurenza isaha yose kubera ko cyari mu mwanya w'ikiganiro iyobokamana na politiki kandi iyobokanamana na politiki ni ikiganiro twagiye dushaka kugira ngo kibe kigufi cyane bitewe n'uko twashaka kugira ngo kijye kibaho kandi abantu bagira umwanya wo kucyumva no gushaka kubaza ibibazo byabo uyu munsi rero bavandimwe banyarwanda banyarwandakazi n'iki ngiki cy'ubufasha bwa Kangondo cyari gikenewe n'ubutumwa bwabo bwari bukenewe kuko biri mu bintu mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ni bya bintu by'umutima utabara akenshi usanga bidafitanye isano na politike Aniseti wenda kugira ngo dusoze aya nicyo kibazo cya nyuma ngomba gusorezaho hari politike y'amashyaka hirya no hino uhereye no kuri FPL usanga yo ishinzwe gusaba imisanzu igomba kuzamura ishyaka cyangwa se kusinzi ibyo baba bashaka ndetse ibi ngibi unanabibona no mu mashyaka ya politike ari hanze hari n'abushanga bashyizeho za GoFundMe zo kugira ngo zibashe gufasha amashyaka yabo uyu munsi mwebwe urunana nyarwanda ruharanira impinduka ni irihe banga mukoresha kuko bimaze kugaragara ko mudashaka imfashanyo mu banyarwanda ahubwo mugomba gukora ibishoboka byose ngo abo banyarwanda babashe gufashwa kurusha ko bo bagombye kubatera inkunga yo gukomeza ishyaka ryanyu rya politiki
ubundi gukora politiki bitandukanye no gucuruza ntabwo umuntu ajya muri politiki ngo avanemo indonki nubwo tuzi ko hari ibikorwa bya politiki bikenera amikoro ariko ntabwo amikoro yashakira ku bantu batayafite cyangwa se batafite ahagije Mwe Benoit uwa mu Faransa igihugu gikenera imisoro y'abaturage ariko uzi neza ko muri iki gihugu iyo udafite uburyo buhagije batakwa ku musoro ahubwo barakunganira kugira ngo amikoro yawe abashe kugutunga kunganira abamikoro yawe makeye abaguha uburyo bwo kugira ngo ubashe kubaho udasebye nk'umuntu udasebye ndashaka kubaho muri condition zitakwandavuza niko mu bihugu by'i Burayi akenshi n'ibihugu bya Amerika amajyaruguru bimeze cyane cyane muri Canada Etats Unis nibyo n'ibindi ni ukuvuga bya bintu bita etape providence wera ni gukora politiki yo kugira ngo ibintu bindike mu Rwanda ariko ukumva abantu bakuyeho kugomba kubakamura na duke babona no kuvuga ko ngo hari mu kibazo ibintu byo FPL yabikora cyane turabizi hariho imisanzu izwi n'itazwi twarebonye no gihe ku gihe cyabanjije FPL byose byinjiramo cyane ariko ubundi ni uburyo bwo gukamura abaturage byabindi abanyarwanda bamwe bavuga ko ari ugukama inka ugakama nayo mu ihembe yabibabaje ubundi rero umuntu ubikora politiki ikintu ubugamije ni inyungu za politiki ntabwo ari inyungu z'amafaranga rwose nagira ngo mbivuge ntabiciye ku ruhande yuko uramutse ushatse gufasha na bariya abantu bababaye n'izo nyungu za politiki wazibonamo kandi akari kera nayo mikoro nawe yakugeraho ariko a court terme ibintu ndashaka kuvuga mu gihe cyavuba ntabwo ari bo bagomba kugufasha ni wowe ugomba kubafasha twebwe rero mu runana nyarwanda ruhanira impinduka twashatse nubwo dufite ibyo duharanira dushaka ko politiki yo mu gihugu cyacu ihinduka dufite ibikorwa duteganya kandi bikaba bizakenera mikoro ariko ntabwo nana rimwe tuzajya gusaba abantu badafite uburyo ahubwo tuzareba uburyo tubatera inkunga nibyo ngibyo dukora kandi tuzabishyiramo imbaraga nyinshi nta nubwo tuvuga ngo dufite ikigega tuvanamo ahubwo dusaba abantu bose bafite umutima utabara kugira ngo bagoboke abandi twebwe dushobora kuba turi nka intermediaire kubabwira nka bariya ingaruke kuri cya kiganiro Tabitha Jo yagiranaga n'abantu bari mu nkambi bumvaga ko babwira abantu ati bantu mwese mubishoboye mwumvise ikibazo cya Mikaela mumufashe mwoye bagashinga ke muri uko mwakageza ko ntabwo ari ukuvuga ngo ni Tabitha uzamufinansa no we aramubera intumwa noneho ababishoboye bose baze bamufashe hari uwahereyeho witwa Akimana Akimana we yaje ashimira avuga ati mwarakoze kuko hari abantu bamfashije ibibazo nari mfite wenda ntibyakemutse byose ariko hari ibyagiye ku ruhande ntabwo ari ukuvuga rero ngo twebwe tuzafinansa nta buryo dufite ariko ababishoboye bumvishe ubutumwa dutanga bazagenda bagoboka abandi bantu nicyo twifuza kugira ngo abanyarwanda bagire umutima utabara abanyarwanda bibuke ko ari abavandimwe ni ukubibutsa hanyuma bareba abafite ibibazo ababashije kubivuga kuko burya hari na benshi badatinyuka kubivuga ariko nibura babashije kubivuga batabarwe kandi batabarwe na bene babo nicyo ngicyo dukongarutse ku cyo wari uvuze wenda cy'ibanze ntabwo bikwiye ko umunyapolitiki yiteranya n'umucuruzi kugira ngo ajye gukambura abantu badafite na byinshi mu mufuka wabo cyangwa batinjiza byinshi nk'umusaruro mu rugo rwabo ahubwo yabashakira uburyo abunganira kuko ubundi tumenyereye kana nabyo mbivuge warabikomojeho abantu bajya mu nkambi z'impunzi kubabwira ngo muduhe amikoro niba ufite n'inkimwe uyigurishe niba baguhaye ibiro bibiri by'ibigori ugurishe mu kimwe iki hanyuma ubinzanire kugira ngo tuzarebe uburyo ngucyura bimaze igihe kinini bikorwa kandi abantu bararambiwe rero tugomba guhindura tukareba ubundi buryo dukora politiki atari ukuza kwambura abantu urakoze
urakoze cyane nawe Anicheti Karege kandi nibyo koko hari n'ikintu uriya muvandimwe yabuze kanyarwanda abashimira imigisha myinshi mu kumana ibyo by'imigisha yo murayibona kuko yumva kuri radiyo abantu benshi bagenda bavuga bati Imana ihe umugisha Imana ibahe umugisha kandi koko muba mwitanze njye nkunda kuyibona ukuntu mugerageza kubikora si n'ibyo gusa diaspora Nyarwanda yose uko yakabaye irafasha pe ibi byo ndabizi usanga hirya no hino yaba ari abavuga rumwe na leta batavuga rumwe na leta bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko abanyarwanda babasha ku kwivana mu bibazo nubwo bidakunda ahani naho mboneho kugira ngo dusoze wenda ikiganiro cyacu mbona ko leta yari ikwiye kureba uburyo yagura imbago cyane cyane niba ifite ubwenge bureba kure ivugane cyane na opposition ifungura amarembo y'abayinenga irebe ukuntu diaspora yatabara abanyarwanda kuko iriya politiki ya FPR yo gukomeza kwirwanaho gusa yumva yuko nta bandi bantu bayitekerezaho igiye gutuma abanyarwanda bashira ayo mpamvu tubona imipaka ya Uganda ifunzwe tubona imipaka ya Burundi tubona abanyarwanda batabanye neza n'abaturanyi iriya politiki bagomba kuyihindura ariko by'umwihariko bakegera diaspora kuko diaspora ifite ubushobozi bwo gufasha abanyarwanda bari mu gihugu bamwe bafite n'ubushobozi hanze bashobora kuzana akazi mu gihugu FPR kure himana niza yo kuza abanyarwanda amahoro nta nubwo ari ngomba kubibigisha ariko tugomba no kubivuga ngo babyumve nubwo batabishaka kuko nzi neza yuko inama zikomoka hirya harenzeho mvuga bakomeje kugenda bazihabwa ndetse n'amahanga ariko baramutse batanabishatse ingaruka zizakomeza kuza ariko ingaruka hanini zizajya ziza zize ku isura igihugu cyacu kizakomeza kwambara kandi ntibizabura gushyirwa ku gahanga k'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ubwo rero nagira icyo mbwira rwose leta y'u Rwanda FPR inkotanyi iyoboye igihugu cy'u Rwanda ko niba bakomeza gukora ibikorwa bigahite bidatuma abanyarwanda bashobora kwishyira ngo bizane mu gihugu cyabo isuri izakomeza kuza ku gihugu kandi bizagira umutwaro uremereye nayo ubwayo izajya ihora yitanga ibisobanuro bitari bikwiye kuba ngombwa kuko diaspora umuntu ashobora kuba afite ibihumbi tuvuge wenda nk'ibihumbi 50 kuri konti hano bitarimo bikora akazi ariko uramutse bitwaye mu Rwanda abanyarwanda bagera kuri batatu bagahabwa akazi abantu batandukanye bagashobora kwikorera utuzi abantu bakagenda bakagaruka bagashora ibintu bakagarura ibintu n'ukuri ibyo bintu bishobora kuba byafasha abanyarwanda diaspora yonyine ishobora gufasha nibura kimwe cya kabiri cy'abanyarwanda bashomereye mu gihugu bakabasha kubona akazi uko niyumva nuko mbibona hanzanga ubwo rero cyari igitekerezo cyanjye cyo kubwira leta y'u Rwanda yumva ibiganiro byacu ikadufata nk'abanzi b'igihugu ntabwo turi abanzi b'igihugu turakritika amakosa kandi tubwira leta ngo ihindure kuko kumva ngo bafashe umuntu wigishije muri kaminuza ngo wari ufitanye ubushuti n'abantu bo hanze ngo bamusanganye ibihumbi mirongo itatu se ni amafaranga mu by'ukuri by'amayero miliyoni mirongo itatu se mu mujyi wa Kigali yakora iki kidasanzwe ku buryo wumva yuko umuntu umufashe ibyo ni ibigaragaza ko leta nayo ubwayo yibonamo ko ikennye kandi n'abaturage bayo bakennye gufata umuntu rero ukavuga ngo afite miliyoni mirongo itatu kuri konte nibaza ko atari byo mu by'ukuri byagombye kuba byumvikana kuriya ni ikigaragaza ko leta y'u Rwanda ubwayo ibona ibibazo kandi ibyo bibazo byagombye gukemurwa n'abanyarwanda ariko leta ikabima ubwo burenganzira bwo kubikemura maze rero Aniseti dusoza ikiganiro cyacu kuko umwanya twari twihaye ndabona urangiye sinzi niba hari ikintu ufite wongera dusoza hanyuma nguhe ijambo noneho tugane ku musozo wacu w'ikiganiro cyacu Aniseti
ndumva iby'ingenzi twabivuze mu gusoza wenda reka ngushimire wowe tuyoboye muri iki kiganiro kandi nongere gushimira cyane umuvandimwe kuza kuganira natwe kandi wa mugani watwita abanzi b'igihugu uriya muvandimwe Innocent Kanyarwanda mushimira cyane kandi nongera kumukomeza mu bibazo arimo we na bagenzi be bo muri Kangondo na Kibiraro sinajyaga nyibuka ariko mwayinyibukije muri iki kiganiro reka rero nongere nshimire abaduteze amatwi bose ngo nshimire abo ku buhanga bw'ibyuma nshimire kandi abantu bose bafite umutima wo gutabara abavandimwe umutima wo gufasha abababaye nizere yuko iki kiganiro gituma hari abikubita agashyi bakavuga bati abo muri Kangondo abantu bari mu munzi mu nkambi z'impunzi Brazzaville Nyakivale n'ahandi hose reka twitabire kubafasha ubwo rero ndumva nta kindi narenzaho Benwa urakoze Imana ibafashe nawe ubutaha
urakoze cyane nawe Aniseti ndagushimiye by'umwihariko nanjye kandi sinabura gushima uriya muvandimwe wacu twashoboye kuvugana mu izina rya bagenzi babo ntekereza ko mu minsi iri imbere tuzangira tukagerageza tugashakisha n'abandi bantu ntekereza mu ntara zitandukanye kuko iyo gahunda nibaza ko ihari mu maprefecture cyangwa se mu ntara z'igihugu cy'u Rwanda ahari ibibazo leta yagiye iteza naho urunana nyarwanda rurimo rurahazirikana kandi nteganya cyangwa se ntegura ko mu minsi iri imbere tuzongera tugakorana ikiganiro n'abo banyarwanda bari hirya no hino bashimira iyi gahunda leta y'u Rwanda rero ntizumve yuko urunana nyarwanda kuba rurimo rufasha abanyarwanda ari politike yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ni politike y'urunana nyarwanda rwifuza impinduka ariko ntuzayikora mu gihe abaturage bashonje bafite ibibazo tuzakora ibishoboka byose abakeya dushoboye tubashe kubafasha ariko tunakangurira diaspora nyarwanda abanyarwanda mu Rwanda murabikora turabizi kwegera abananiwe abafite ibibazo baraye hanze ababuze minerivare abanyeshuri babuze uko biga abantu bari kwa muganga bafite ibibazo bitandukanye bananiwe gusohoka mu bitaro cyangwa se babuze amafaranga yo kwivuza ibyo byose ni bimwe mu by'ukuri bishishikaje urunana nyarwanda ruharanira impinduka mu Rwanda kugira ngo turebe ko umunyarwanda yabaho neza nta kindi no gushaka umunyarwanda yabaho neza FPL rero ntumve yuko tuje guhangana nawe mu bundi buryo ahubwo nubishobora muzabikore rwose nta nubwo tuzabona abo duhamagara ngo cyangwa se batugezeho ibibazo byabo kuko ibibazo bidahari ntabwo twavugana n'abanyarwanda bari Kigali dukeneye kugira icyo duhindura ku buzima bwabo mboneyeho n'umwanya wo gushimira cyane bamwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda by'umwihariko Madamu Tabitha Gwiza ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo yumve hari ikibazo noneho atabaze kandi intabaza ibashe kugera kuri bose bashoboka banyarwanda banyarwandakazi rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nahangaha tugisoreje tukaba tubizeza yuko tuzajya dukomeza kubagezaho ibiganiro byiza namwe muzajya mukomeza kutugezaho ibitekerezo byanyu muciye kuri imeri twabaheretse ndetse na nomero ya WhatsApp ihari tuzajya dukomeza tubahe ibitekerezo byanyu namwe muduhe ibitekerezo byanyu ahasigaye Imana ibagire neza kuri twebwe nakagaruka.